Tu sai ma se li poti le matanga luenga o le vai fafo ma fe fata wainga le Department of Foreign Affairs and Trade. Ua moli mo wina le alu ilunga o le au fai o tangata anu o Ausitalia. E sai saia ma moli e solitu la fono. Ai o tafafau po o au mau pe fai ngā luenga i atunu ui fafo. Na fau tu waina i lea li poti e le o yeise tiu te tau ave po o se matafa yoi ala matanga luenga. E fesoso ani ai i tangata anu e sai saia ma molia o na oni solitu la fono i atunu ui fafo. E fai mafata ita ingali i eto aiva ia na saisaia ma molia i le tu ungata avale le Formula 1 i Malaysia i le masina na teanei. Na faalia le matanga aluenga o le vai fafo. E le iaise tu ulanga i faa malo si ai le konisula po ole ofisa o Ausitalia i Kuala Lumpur e ave se fesoa soani faa loia po se isi tu ai nga fesoa soani ia i lato nei. Na toe faa saoloto i lato ele faa masinonga i Malaysia ma toe fo imai i Ausitalia nei. Peitai, e afe lima selau tangata nuu Ausitalia na molia i le tausanga nei. Ia tunu ui fafo, ma olo osai sa ia i pea i fale pui pui. Na saunua le minister le vai fafo Julie Bishop, e te taua na maala malama tangata umai lea tunu. A e malanga i seisi tunu ui fafo, e ia te oe le tiu te tau ave, olo waloa ia o tū, anga nuu, matu la fono, a lea atunuu, olo o e asi asi iai. A e solia tū la fono pe e te whaiani winga le wha alo alo, ma le tau pulea. E ono a wha ina ai lo sa olo tonga. Ma whainga tā ai le ofisio le konisula, le ambasa po le hai komisina, ona a watu se fesoa soani i a te oe, i le taimi e sa isa iai oe le wha misinonga, po o se taimi e te tūla iai.
Our consular officials cannot just whisk you out of jail. People have to take responsibility for their behaviours overseas. And we're particularly concerned that people have an understanding of local laws, local customs, and that once you are subject to the legal system or the judicial processes of another country, then there is a significant constraint on the Australian government in providing assistance.
Le minister le vai fafo Julie Bishop. E toa tolu tangata nuu Ausitalia fai ngā luenga le company le Crown Resorts. Na saisa iei saina i le lua vai aso taluei nei. O le mata upua i lātou nei. Uatangi ai le maale ale o le tūlanga o tangata nuu mai fafo e mōlia i lalo tūlā fono po o le whamasinonga i atunu u kominisi e pei o saina. I le tausanga nei, e lata i le tolu se lau tangata nuu Ausitalia na saisa ia ma mōlia i Amerika. Na mōli mawina fō i le alu ilungo le awhai o tangata na saisa ia i le atunu u o Thailand. O se tasi i tū e silio na whaingata, o i lātou e mōlia i atunu u i se sae i tonu, o lo o wha mamalu ai tū la fono i salama. O le toa tele lavo tangata nuu Ausitalia e saisa ia ma mōlia i fafo, e afua mai i soli tū la fono i waila au wha saina, le wha o lima, le nga oi, ma le tau wha asese. Na saunoa Professor Tim Stevens o le University of Sydney, e ono lave lave a tili le mata upu mō tangata e ta ilua pēsili atu si jiseni.
As a matter of international law, Australia is under no obligation to assist its nationals overseas, and where the national is a national of another country, so a dual national, Australia could, if it wished, simply leave that person to be protected by their other state of nationality. But in practice, the Australian government does as best it can to protect its nationals, including dual nationals, when they are arrested overseas. But the government faces acute difficulties in doing so, primarily because of resource constraints.
Professor Tim Stevens, o le aonga whaaloia i le University of Sydney. O le isi mata upue ao i na māta ala i eitangata e tāwhawhao i atunu o Asia, a mese lava i atunu o Asia i Sauti Sasae. O le ese ese ngai tū la fono e whaatatau i le awa mālosi ma waila au whaasaina. E pe ona sā unua Dr. Ross Tapsall o le mata upu le Asian Studies i le ANU. O le teimi nei, o lo o se ei i le atu Filipina ma le atunu o Indonesia. Ni pere se tene sili ona te tee, ma mā losi ei whaasalanga i tangata i umia, whaatawina, pe whaonga ina vaila au whaasaina. O se whautuanga, le tatau i tangata i asiasi i atunuu o Filipina, ma Indonesia. Ona uiui auta, mai le whaonga ina, le whaatawina, po le umia o vaila au whaasaina.
We've seen in Southeast Asia in particular governments being far more strict and in fact, quite extreme laws being introduced around drugs, particularly the Philippines, particularly Indonesia, where politicians are riding sort of populist waves against drug taking in the region and drug addiction. So now is not a good time to be taking drugs in Southeast Asia in particular because of this sort of anti-drug push in populist politics occurring at the moment.
Dr. Ross Stepsall, Asian Studies, Australian National University.